Tempo has reached critical level.
But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch of it and go. All the sightings just
Turatangiye nuko muko tuza dukomeza twinge nkuko bisanzwe ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ko bari mu gihugu cy'u Burundi izena na 4 n'ibice 3 ko bari mu gihugu cy'u Rwanda. Wamaze kubyumva ko tayari kakanye ko gususuruka umusore wanyu Ernesto Mbampari harabadukurikira kuri Facebook no kwandika VOA radio yacu cyangwa se ukajya kuri Y3 akadomo radio yacu VOA akadomo com ubundi hasigaye bamwita Magnum ni udutangira ikiganiro cyacu njyewe nicaye njyewe wundi kwanza mba nicaye mu myanya y'icyubahiro muri salo ariko mu gikoni hari undi muzuri
malama wowe
hari abantu bajyaga bavuga ngo ariko ngo kimuhora uvuga ngo nguyemo kuzamura umuziki mba savuga ngo bimeze bite kimu weekend urayibona gute
weekend ni sawa niwe dede
Okay. Niba ado do weekend ari wa deri. Banza kwanza wahe kuri mix gato bumbe ngewe nchachi. Kimu niwe boss.
Happy good boy. We solve past questions.
Avuga ngo my baby hey ariko ni my baby bamwita Magnum ni ndirimbo navuga ko imeze neza cyane muri iyi minsi reka tuzamuke gato na Bruce Melody aka karirimbo reka ngatura abantu baryohewe na weekend ya mbere yuko aryo ubwo
kari mu weekend ya kazi ni ya mbere ni ya kabiri
hari je
nakubwira ngo iyi ni ya mbere wa
okay sindo money sindi no mutsinzi narangwe yebita sanswe nungu kinshuti Nasiza batinze amweye twasinze Sibi bazo hitu huje Hey ama pakire arayanje navuze cyane na sendereye ama faranga ziyashiraga najaga kukuma nkabikuza ama pakire arayanje navuze cyane na sendereye ama faranga ziyashiraga najaga kukuma Kinya waherereye mu bice bitandukanye byo mu Rwanda no mu Mwese mukomeze muryoherwe n'izere yuko ukwezi kwa cyenda kurimo kurabafata neza cyane ariko mujye mwibuka ko iminsi yagiye hari abantu ngo bagitekereza abakiri kubarata ugasanga umuntu aravuga ngo ariko ngo hari gahunda nzakora ehe mosherami amezi yagiye dusigaranye amezi atatu so barakubwira ngo cunga sana Chibi chabo, niba mwari
meza tusama papire ayanje nakuze kane no singere mama faranga ngira kiraga najaga kuchuma
wangwe wasinde kusiri mazo vitu vihuje
Na kaunda zizwiti Amerika msiri wanyo Ernesto ni mkumeze kumba Of course ni mtu na wakondi kubuga nje njine
Yeah
Kimu arahawa Reka kwanza misuri za wanu barimo kutwere kakoba zukuriche kuri Facebook Kwa harimo ufiti ne Marceline Akaza ezide ndere imana kutoka Buja changa se Iburundi Hari Edgar Muyoboche hari Pasi Bless Eh oh my god Hariko mamaze kuwa benchi Awanu wadukurichira wataja wakura haka shingika Awanu ndabakunda wafana bya hatari eh sigedo mfana wanyu bya hatari oh my god liri kanyabwero niba ndisomye neza hari Diana Aki hari Gael Kaze Ervin Hwari oh my god shaba bose bose barimo rakomeza kutwirika barimo rakomeza kutwirika urukundo Karini mbaka jego kuri chero kima jeko tuzamurira ntabwo nzakariko ariko turakabatuye by the way turakabatuye ubundi ngaruke nzambabaza ikibazo hangamba ikibazo nyene yigitekerezo cyanyu nani mu mungiri nama kwanze
Marina tabarondi ngana Apiti foto yawe kujitanda Kandi ya kubonye la kutinya Wajiranga wanye shaitani Marina mgana la kukonda Wawawawawai Utabunda kwa rishai Marina wawawawawai Masuta mugira hai Kuko
Kimu, what you say?
No.
Bamwita Marina. Ndumukaburi bakuzamuka mu Rwanda.
Marina n'umuntu.
Ariko buri yitwaga Marina kabera yindi ngo ni Marina.
Hari n'ukuntu nyine kwa kundi natwe tugeze mu mahanga. Amazina hari ukuntu natwe niyo bakwita kimenye ugere
kwa kundi.
So na Marina buri ni kwa kundi.
Ariko njewe nari kuze njewe banyi Ernesto nagurigeze dindi.
Oh ya na.
Mwita Marina ni utugeze kuri kano kanya ariko turacyari nyine mu kigando cyacu ndacyari mu kugufasha gusukuruka ni Ernesto ndetse na Kimu turimo turagufata neza radio ni imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana mu rwego rw'isosi igihumbi ndetse na handi hose radio ijwi rya Amerika aka kariri ok twageze mu batwageze gati Bujumbura naho
Mwenyeweza ngie kusuma Magilango alichoshaka kunuma Kani niwe wenyene Wamuna mutamu gitono Kumisanga ushakako Tufata nyuru gendo Netemu maso yawe Hagusoma nguru kundo Netemu maso yawe Hagusoma nguru kundo
Wow, I'm going to go to
the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
house. I'm going to go to the house. I'm going
to go to the
house. I'm going to go to the manager. I'm going to go
to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
go to the house. I'm going to go mwamaze kugera muri mujyi ikiganiro neza ndetse na ma Facebook page yanyu mwamaze kuyafungura niba mwamaze kugera no kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ndetse no kuri Facebook yanjye bwite ugeziwe Ernesto mujyeho mureba akabazo nababajije ndimo kubabaza ngo SK namwe mumbwire tuganire iyo ugiye gukunda umuhungu okay abo nabakobwa iyo umuhungu ari kugutereta ugiye kumwemerera ni utuhe tuntu dutatu ugenderaho kugira ngo umwemerere abahungu iyo ugiye gutereta umukobwa ibihe bintu bitatu ugenderaho mumbwire ibitekerezo byanjye ndabikeneye ariko reka mbere kuri Kim
nizwa hamwe icyo kibazo ntabwo twemerewe kugisubiza kuri radio wangu
Manya Makuru, okay. Ariko mwebwe mutagira mu bibitekerezo mugiye mu mushyireho commentaire mumbwire iyo ugiye gukunda umukobwa niba uri umuhungu cyangwa se ugiye kumutsirita ni ibihe bintu bitatu bya mbere urebaho urumva none iyo uri umukobwa ugiye kwemerera umuhungu ni ibihe bitatu ugenderaho
byangombwa bitatu bya mbere
hari abari butubwire ngo umutima se mwe mureba mu mutima
umutima se n'ubundi ninjoro igiye kuryama ntago urya
Kimo ako karimbo kagiye gukurikiraho buhagaritse kwanza iyi ndirimbo ni y'umuhanzikazi afite inkomoko mu Rwanda no mu Burundi no mu Bugande mumbabarire afite inkomoko mu Rwanda no mu Bugande bamwita Lilian Mbabazi numwe mu bahanzikazi navuga bakoze amateka cyangwa se inspiring abana bari kuzamuka mu Rwanda no mu Burundi yagarutse rero no mu mudiho wa Kinyarwanda baramuzi cyane mu Rwanda no mu Burundi
n'asigaye ba mu Rwanda
yasigaye yituriye I Kigali n'abana be ngo yaravuze ati reka mbe mvuye mu Bugande gatoya
Uganda yabonye ko rizanze
umva gato ko nakaririmbo yise ndabivuze kameze wow
Abotubana, niba benziho
my god nanje niba kuba kunda bihindutse cyaha wallahi noneho urumva bazanzirika
nanje cyangwa bitimosiyo
mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi izana na kane n'ibice bitatu kuba ari mu Rwanda ibitekerezo byaje abenshi rero batangiye kumbwira ibyo bagenderaho ngo iyo bari mu rukundo cyangwa se bakunze umukobwa bakunze abakobwa ariko abo ndi kubona benshi Christian ngo nde ngo ngiye ngo ndeba ngo umukobwa useka neza amaso meza na taye nziza eme ngo mu kanwa heza
ngo uko bijyanye kure
aha ayemise mbona umukobwa Gisele Gisele ngo akunda umuhungu ngo ukora siporo no kuvuga ngo ubone umuhungu usagatuze
nze narateringiye guturika
tuzerekeze iwanyu turagiye inyambo n'abihogo imiryango idasabana tuhamirize bitinde birangire dutambukanye mu marembo kwabayumwe mugore wanjye
nuko nguko dukomeza nuko twavuye kwa Lilian Mbabazi watubwiraga ngo ndabivuze tatuzamuka kwa kasa nawe bacyanga se kasamanzi kukubwira ngo uri umwami kazati mu mutima ni wowe gusa ibitekerezo byo biracyakomeje kuza mukomeze mumbwire mwebwe iyo mugiye gutereta cyangwa se abakobwa bagiye kwemerera abahungu ni ibihe bintu bitatu mugenderaho byahatari
ariko se ubundi rero wowe tutagiye kure ubundi wowe ikintu cya mbere ureba cyangwa se ikintu cya kimwe muri bitatu
njye hari ukuntu ushobora kuza hano uri umukobwa ukansekera urumva ukansekera nawe n'ukuntu amasara atinyikaye ngahita mvuga nti aho ngaho aho bakomeje kugenda bama ibitekerezo anonsiata ngo ngiye ngo nkunda umuhungu wubaha Imana ngo kandi uzi kuganira aho ngo ndumva najyamo tu kuko nanjye ibyo ngibyo ndabikora uwo bita Diane ngo ngewe ngo nkunda umuhungu wiyubaha ngo utambarira ipantaro hasi y'ikibuno Wow! Ibitekerezo byanyu birimo biradushimisha mukomeze mwohereze kuri Facebook page ni VOA Radio yacu niyo website niyo Facebook page y'Ijwi ry'Amerika cyangwa se Ernest ugeziwe uhatwandikire hose ubundi dukomeze twiganirira ariko twongere twerekeze mu Burundi gato atubwire ngo paradise you know tujye muri paradise
Chamenifika Mupenzi, mupenzi La kupenzi kwa koli mebamba So let them stay what they say At the end of the day we know my paradise Let them stay what they say You and I'm gonna build a story, my girl In your love is my territory My girl You and I'm gonna build a story Heavenly look when I look in your eyes Beautiful look, it's so good for fun. Be my one, only one, and the only one till I die. We stay now, you give me murder. Don't die, slowly game over. You're mine, baby,
Nkuvumburira impano impano abahanzi bafite impano uyu munsi nakuzene no yimbo bita Madiba the classic
mwana ngire mbumbamire mu
Madiba mu Burundi bafite impano ameze neza cyane akugira ngo paradise karimo mugashake nako kuri YouTube mu karere ndetse nakakandika wa mukobwa na wahereye ho mbabwira cyangwa suka kandi kwa cyane mbere ku muhanzi kazi nawe w'umurundi kazi
akuna none no nabonye ari ukuntu abantu babana bakomwe batoye batajya batubwira ukuntu neza bimeze
bazamura impano zawe arikuntu tumubaryamira ariko nanone dukeneye kuzajya tuganira namwe bahanzi mujye mutwandikira cyane cyane wenda kuba ari kunyumva ari abahanzi mu gihugu cy'u Burundi nyaboneka mugerageza uburyo mutwegera mutwandikire yaba ku ma social network Facebook Twitter Instagram kugira ngo namo no kuri email kugira ngo tubashe kubona ibihangano byanyu ku buryo bworoshye
hose turiho kandi nyine bajye bamenya ko twese turi hano kubera bo
yes turi hano kubera bo kuko mudahari ntago twahaba
nta kazi kibwa nta mugati
Something much amoyo, siseme sipendi kipenda cho moyo dawa. Tumiwa fan, tumiwa queen, tumiwa fan, queen of my heart, best flavor that I got. With your love, you give me murder. Don't die to the game over. You're my baby, come over. With your love, you give me murder.
Motura agenda mukanya dusatira ku musozo w'ikigano cyacu ariko naye nakubajije ngo ese wowe iyo uri umuhungu ukajya gukunda umukobwa cyangwa se kwakunda uvuga ngo ngiye gutirita ngo uri umukobwa rana ngo ngiye gutangira ngo mwigishe nibe ibintu bitatugenderaho nabipostinze kuri Facebook nshaka igitekerezo cyawe nawe uri umukobwa iyo ugiye kwemerera umuhungu wa muhungu ngo agukunde cyangwa mukunde
no kwitonda kuko ndabona izi comment nyinshi kuri Facebook yawe bose bijya kazuba
baravuga ngo hahiye muraza kutubabarira iminota yo iratugendana ntabwo turi bubashe wenda kuzisoma zose ariko mukanya gatoya ngira ngo kano kari mbone nako kanyuma ndaza kugaruka ndebe izindi message za nyuma cyangwa se izindi comment za nyuma ubundi hasigaye kuri wowe ushaka kwikureba ngo bimeze gute uze kujya kuri Facebook ufyande like ubundi unakurikire wo nawe duhe ibyawe kubitekereza
Pretty little body.
haundi no wita French monana rikumwe no wita Swahili bakubwira ngo unforgettable itugejeje irimo cyangwa se iratuganisha ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabona buri minota itatu gusa tugasoza ariko nkwifurize gukomeza kukubwa neza anje ngo kunda umuhungu ngo uvuga nka Ernesto okay ni atari cyazo cy'Ernesto nuko ari padiri rero buriya ariko nago hakimu cyo mu radio
hari ukuntu buriya anje aba yabibonye ariko ni wa wundi wavuze ukunda abantu batari ibyuma
oya ubwo ngo ni zizere zizere ni wavuze ngo akunda abatari ibyuma hari Gabriel wavuze ngo icyapa nuko amubona ngo akamukunda ngo akamwiyumvamo ngo ntakindi Serge na wingu umukobwa ngo apfa kuba ari inzobe ngo arankurura wow okay aho ni sawa cyane Stella ngo umuhungu w'igikara muremure ufite akaboko n'agatuzi ndabona ibintu byakomeye kimwe ngiye mvuyemo
kuko aho yaravuze ngo agatuza niho nsigariye
agatuza n'akaboko
nizo nsigara
reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza ntimwibagire gukomeza cyangwa se gukurikira agashinge kanye kuri radio y'ijwi rya Amerika kugira ngo mukomeze gukurikira n'izindi gahunda ziryoshye tuba twabateguriye njyewe nari Ernesto ndetse imbere yanjye hari
Kim nanjye banyita Kim kandi ni mutanyumva ubutaha muzamenye ko boss yanyirukanye twabikoze kubera Ernesto
boss atabyumva
nimuzabiza
ok tuzasubira weekend itaha bwemeze bugubwe neza
weekend itaha
Thank you.